Jam on the beats.
Ushawahi kurudi maskani mshua anafanya kaza lokuachia. Ushawahi kurudi maskani wazazi wamegombana wanakushtakia. Ushawahi kurudi maskani simu yako loficha mama naitumia. Oi, nilipotoka kuna fujo kinoma mwanangu huna cha kunambia. Hebu pisha nipite now. Niliondoka kujinoa kidogo mmejisahau. Na waletea madharau waswas misugopi kitu kama nani weza njo now. Upstakes ziku down zilete juu. Mambo ya kusema kula mtoli nyama ziku chini. Tushakatani slogan tu. Ni slogan tu. Ujinga wakati wa kwenda tu. Wakati wa kurudi kila kitu kipo makini. Na sio fini unyama tu. Mana bichwa langu lina ubongo. Keks yo kubwa tena wanongopa. Usipo pambana manigo takufa. Depression kuna vingi visa. Jichanganyo skane kama nukta we. Tap tap niko life now. Tap tap screen niko life now. Tap 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 niko life now. Niko life now. Niko life now. Tap tap niko life now. Tap tap screen niko life now. Tap 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 niko life now. Niko life now. Niko life now. Na structure ndo hiyo tunaifuatisha mpaka tutafika wote huko juu. Ni kweli au sio misijali hilo itafamika ni unyama tu. Mnyonge hanyongwi na kiaka anapata kama beef ni beef tu. Nishafanya vingi usinipimie kisa mwilini sina tatu. Hapo kwenye shida za kondo napiga pesa. Matatizo yako kwangu mimi ni fursa. Nimevurugwa staki cash out. Atupokei pesa nusu tena. Keks sio kubwa tena wanaongopa. Usipopambana manigo takufa. Depression kuna vingi visa. Jichanganyo usigane kama nukta we. Tap tap niko life now. Tap tap screen niko life now. Tap 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 niko life now. Niko life now. Niko life now. Tap tap niko life now. Tap tap screen niko life now. Tap 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 niko life now. Niko life now. Niko life now.
Basate, wambino sanwenu na kunya.
Yo, Bushmenwe.
Nickel life now.